bwe tweyongerayo olunaku olwokubiri olw'okulayiza ababaka abagenda okukiika mu paalamenti omulundi ogw'12 lwakomekerezeddwa akawungeezi k'olunaku olw'eggulo era abaaliko ababaka mu paalamenti ate nga bakomyewo be basinze okulayira akawungeezi k'olunaku olw'eggulo. Mu bano omwe muli Amelia Kyambadde agenda okukiikira abantu b'amawokota North mu paalamenti omulundi ogw'12.
Nze ebintu ebisinga ngenda kukontinuinga bukontinuinga projekiti ezisinga nazitandikako kati ne ziyimirira munnange eyaliwo alabika teyazitegeera bulungi kati enjagala ate okutambuza ekidyeri ekyebuyiga eddwaliro masanyalaze mazzi katale.
Mu balala abaliko mu paalamenti nga tebabaddewo mu kisanja ekiwedde wabula nga mu kisanja kino bakomyewo kuliko Dr. Crispus Kiyonga eyaliko minisita w'ebyokwerinda wamu n'abalala.
Njagala tu amateeka agakwata ku waragi tugaddemu gabere g'amaanyi. What we have agreed with the president is to alleviate when there are counter to district status.
Komawo kwange nakuwasa Katonda n'ebyo bye nakolera abantu. Abantu bafe abamikyana South ne bagamba makumbi ddayo kubanga ekyamazima nze nali nsinga.
Ye omubaka w'abakadde mu bugwanjuba bw'eggwanga lino Jacqueline Mbabazi annyonnyodde lwaki eddoboozi ly'abakadde lyankizo nnyo mu paalamenti y'eggwanga.
Naye bwe nkubadde ndi representative w'abakadde sigenda kwebaka ate njamuyamba nnyo okulwanyisa ekintu kya corruption.